Mwakaifube uo kuongira maanyi bienjigiriza, chitavwe cha Power Bank kisumuka kwenye kanisa ya Uganda, kusoboze saba lambuzi wa masomero ke kanisa, okulambula n'okulondoola amasomero gano naddala mu misoso egy'ebyala watali kwekwasa nsonga yonna. Omukolo ogwabadde ku ssomero lya Mengo Senior Secondary mu Kampala Sarriz Kazimba Mugalu akwasizza abalambuzi b'amasomero okuva mu dayosisi ettaano okulabiriza obutaano pipi ky'okuva mu Power Bank n'abasaba okwongera amaanyi mu buweereza. Mu kaseera kano amasomero agali mu 10 mu Uganda yonna gali ku musingi gwa kanisa ya Uganda, kyokka nga mu kaseera ke kamu kanisa ya Uganda yatandika n'enteekateeka okulaba ng'amasomero gano gongera amaanyi mu kuvuganya ne gannaago agatali ku musingi gwa kanisa mu Uganda. Martin Mugisha, director wa Power Bank, agamba nti baakiraba nga kya mugaso nnyo okwasizaako ekkanisa okusobozesa okwongera amaanyi mu byenjigiriza kwe kuvaayo n'enteekateeka efaana bw'eti.
Power Bank ekigendererwa kyayo kibadde kya kuyamba kyakukwatagana ne Church of Uganda mu kubasobozesa okuba nga basobola okutuuka mu masomero ag'ewala wonna mu ngeri y'entambula. Tusuubira nti kino bwe kikolebwa, then omutindo gw'amasomero gulinnya waggulu n'abava mu masomero ago baba balungi.